Newton Simba, Lati mtoto king. Mani Uamuchi.
Call me your man, baby, call me your man. All your wobu lichirwe ya unasi. Call me your man, baby, call me your man. Call me your man. Call me your man, baby, call me your man. All your wobu lichirwe ya unasi.
You want a visa ya Juliet. Uranzirwe tusirwe ndize oko mambu. Ogulunji wote wetaga edit. Nawe baby tuli super quality. Vinjia na ukami uli kwa risiki. Kirira yevya inga kuteko kwa lisiti. Uliwe basi uliwe loko. Derivya na ungo inga wito buholo. Asa tuende ka unyitu mbire posho. Ukindiri yevya
Nipe love baby like Macready. Uliwa kawingi kuteko kwa bajeti. Olwanzula ukakolange tiketi. Uliwa mwasobo jonge pameti. Olwanzule tunisendene waleti. Chama chambira chama chaleta kakati. Vya malema hachiri twaka nire kati. Awa freskini muli wa meso. Simba boy nipinje ngendi uvo mawiso. Chama chambe namba baby ngendi handiko mapeso. Muwanda vire kutune musato mweso. Munga luinga hita kumuyanga niwe fuso.
Call me your man baby, call me your man. All your wobu lichirwe ya unasi. Call me your man baby, call me your man. Call me your man. Call me your man baby, call me your man. All your wobu lichirwe ya unasi. Call me your man baby, call me your man. Call me your man. Call me your man baby, call me your man. All your wobu lichirwe ya unasi.
Call me your man baby, call me your love. Call me your dad baby, call me your love. Zango mabase wakuone. Walopotenda wasone. Uweruka kama senene. Uyikuweze kucheza ni munene. Call me your man.
Trakulangira na Sunday. Echiro chechavya inicha Sunday. Itunikiru kwa street ya Monday. Kiwa vinje munga kusaba na kachasi. Wamalie vya iwa mamba na kanamba kau. Inje na magenda na kuwa makiririe vya na mimbangi mbiriwe. Combination niye hege nga shomeriwe. Mama nivingi va nivinga hawiwe. Wani na milioni nganziriwe.
Chiwe ya unasi. Call me your man baby, call me your man. Call me your man. Call me your man baby, call me your man. All your wobu lichirwe ya unasi. Call me your man baby, call me your man. All your wobu lichirwe ya unasi. Call me your man baby, call me your man. Call me your man. Call me your man baby, call me your man. All your wobu lichirwe ya unasi. Zulo weka nifeza. Na viri kwanza baby weza. Ugale kingi viri rwa nifeza. Ma baby na kwanzi ye kuzibu weza. Na mabia na unjenga hivimbia. Aba exi waka bimba bimba. Omo pate nganza unyi otorele. Ama binaria awasira yo.
Jina lako wana kuita Viviani. Cheoga cha Amerika.